Classic music.
Ujiliza kinyaunyao, fi kupe mfupo na tamai, fis na mademu wa kufunga kijiji, tokinita kimadhara, siji fumfum onda kumbe sio onda, kapanda bike ya miti kimeo, kujifanya ninja kumbe sio ninja, ujanja wa kuiga kwenye video. Wale mademu waloleta utajiju, kisomi meseji zao sijibu, walojifanya moto leo majifu, bado nye chuko na kuja na wifu. Pause it, kwani shingapi? Give me that, boss. You wanna know what happened? If I say no, no discussion. Boss it.
Hey,
boss it.
Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey, kama utani, now we get money na tunashine.
Keep it calm. Drinks, bills on me. Keep it calm. Na break it down.
Watu anakwenda pass. Ronaldo na mpira chinga cut. Mashanga hit me kwa stranger bus. Don't play boy, this is dangerous. Subuhi, niko juu ya anga. Na pishana na wachawi atoka kuwanga. Nafu npigi ulete ushamba. Na kufunga wewe na liekupa namba. Boss it, kwani shingapi? Give me that, boss it. You wanna know what happened? If I say no discussion.
Boss it.
Hey,
boss it.
Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Hey, kama utani, now we get money na tunashine. Tulianza kama utani, na tumetokea gizani. Kama utani, now we get money na tunashine.
Oh, yeah.
Pose, attitude like a boss. Take a pic, post.
Tulianza kama utani,
killer.
Na tumetokea gizani. Kama utani, now we get money na tunashine.